amaanka ayaa aad loo adkeeyey waddooyinka ugu caansan caasimada Nairobi si loo fududeeyo socdaalada ay magaalada dhexdeeda ku marayso ee ay goobaha qaar ku booqanayso marwada koowaad ee Mareykanka Melania Trump oo booqasho ku joogta dalka Kenya. War qoraale oo saxaafadda loogu talagalay oo xafiiska warbaahinta madaxweynaha laga soo diray laguna faahfaahinayay meelaha ay tagi doonto marwada ayaa lagu sheegay in meelaha ay tagayso ay ugu horeyso xarunta caanka ah ee lagu xanaaneeyo durjoogta halkaasi oo gelinkii hore ee maantaba ay booqatay. Wadahadalla ayay madaxtooyada kula yeelatay marwada dhigeeda ah ee Kenya Margaret Kenyatta. Meelaha ay tagi doonto waxaa sidoo kale ka mid ah tiyaatarka qaranka oo ruwaayada madadaalooyin iyo ciyaaro dhaqanba ay ku daawan doonto. Marwa Melania Trump oo safarkeeda shan cisho qaadanaya afar dal oo Afrikaana ku maraysa ayaa soo martay Ghana iyo Malawi, Kenya ayayna uga sii gudbi doontaa dalka Masar. Booqashada Melania ayaa ka dambeysay kadib wadahadalladii ay marwada Kenya iyo iyaduba bishii August ku yeesheen Mareykanka xilligaasi oo labada madaxweyne ee Kenya iyo Mareykankuba ay aqalkacad ku kulmeen. Marwa Melania waxay horey ugu riyaaqday oo ay bogaadisay ololaha Beyond Zero ee marwada koowaad ee Kenya ay hindistay, kaasi oo ah mashruuc hoos loogu dhigayo dhimashada hooyada iyo caruurta xilliga dhalmada. Ololaheeda BBS ee ay doonaysa in caafimaadka iyo waxbarashada ilmaha lagu horumariyo ayay la timid Afrika. Marwada koowaad ee dalka Mareykanka Melania Trump oo booqanaysa qaar ka mid ah dalalka Afrika. Mariin Xamud Barre, VOA, Nairobi.